ungangehluleli ungalenzi iphutha ngiphise ngesihluleki ngoba awulazi kusasa lami ipi susam singi